ekirungi tamenya kalalikwe bimako yalimanya obunene wa Katonda golina kalalikwe lijirako yalimanya obungi wa Katonda golina oli muntu mutala nyo onyomewa naye Katonda golina munene munene nyo alabebo batono nyo Katonda golina munene nyo choka balabebo kawuka wuka oyo lwalimayo na buluguma oliwulire miwabo liwulira tamula naye batuke tamula naye batye simbula naye onotuka mirembe ekirungi tamenya kati ndagira sitani akuvire kubolina Katonda munene mizimu jetikakwe jikute kubolina Katonda munene
Katonda munene
accident zikuvire kubolina Katonda munji
lina Katonda munji
abakuwala nabo bakute wafuna Katonda mulamu
wafuna Katonda mulamu
agaloto agabi fire wafuna Katonda munene
Katonda
ndagira sitani akuvire kubolina Katonda munene
bolina Katonda munene
tambula naye tomulekane maka nazitowa ekirungi tamenya tambula naye.
Wow, amen. Bible egamba olugendo olwo luyiringisize ku Mukama kuba yamanya amagenda go n'amadda. Naye producer Phil Batingo kasaze mako kali nyongera Mildred, just the chorus, just the chorus. Midi, you can do this for me, just the chorus. 1, 2, 3, simbula.
Simbula naye, tambula naye, simbula naye, onotuka mirembe.
Amen.